mapenzi ni ya wawili, kama mimi nawe tunavyopendana. Ukiongelea upendo ni wa wawili, kama mimi nawe tunavyoendana. Japo wanaleta fitina vituki kutugombanisha, ila si hatuachani baby, ushazibitisha. Na ikitokea naulizana, wewe ni nani? Wajibu kwamba ndo mai wangu. Na ikitokea wanasema kwa nini wewe, wajibu kwamba ndo chaguo wangu. Nishajiozea kama mtoto mdogo unavyonilea, kwako kimaso maso nilivyonogewa. Moyoni mwako nishajizamia.
When I look in your eyes, I feel so blessed. When you kiss me, honey, I'm gonna die for you, my baby. When you smile on me, I feel so blessed. When you touch my body, I'm gonna die for you, my baby. Nike toke analizana, wewe ni nani? Uwajibu kwamba wendo maiwa. Nike toke wanasema kwa nini wewe, uwajibu kwamba.